Texas.
Yeah. Sipo kama nilivyokuwa haimaanishi niko tofauti. Wakiroki mwili kakili mashedi na hii sauti. Mina cheni msishu pavu mwenye verse dim. Asiwa jenik na ile chicken life left in him. Sister Duki biwa moyo silie mfanya wa official. Kidume atulio mwibie jina la mwisho. It's giving tech in this world. Kuna friends na foes. Kuna snack fake niggas na majigolo. Wakiwa ukweli how bounce na how to fail it. Bingwa na shika faster kamimba na mouse kelly. Onanita mamlaka lady kwa hii train on those. Nika rebirth ya makafeli brain drain on doki. Haki we fix it bila judi sicho kiamini ya kihappen. Neza lala na bundi na ukamka mwenye bati. Silale fofofo uzuku itakwisha. Tatembea hovyo kakuku wale kachwa kichwa. Maisha yako fast na na speed ya light. Neza freeze kama ice ndani ya fridge ya sex. Ukienda mbio na muda mtapishana. Mafanikio huje kwa kupenda unachofanya. Yelewe mitaa kisha yelewe sanaa na pita mekaa. Natisha jamaa ukibisha takushanga. Kufundisha minafaa nalisha mwenye njana weza rudisha masaa. Yelewe mitaa yelewe sanaa na pita mekaa. Natisha jamaa ukibisha takushanga. Kufundisha minafaa nalisha mwenye njana weza rudisha masaa. Yelewe mitaa siacho lichotaka maishani. Ghafla tu na kufata kilo lichotamani. Yelewe kwelewe kama oxygen na carbon. Always again bila pain mulize Saigon. Naishiki boss na usania upotei. Natumia noti tangu na sahii ya mtei. Niletee mabumunda jeshi kwa vitani kikuta mnabudu punda. Tapelekea majani wangapi huji stress. Kujitia mapose na jelewe. I'm such a nut case. Neza ka divorce and remarried. Funny huh? Sijui serious yuko wapi ya make. Pretty girls in the front row far left. Ningumu kuitafuna usimezi haraka. Sumu shakunyo jandaye tukucheza salsa. Urembo na uzuri upo ndani kwa nje mnajiongopea. Muzo suro skose mani makunyanza kitokea. Badili mwendo mkwepi skendo. Mwache ende